maamulo aya abid ku maamusta ona tahay miday doorato maalin ku ilaween kana marin mikir oo inta maanka kugu haysa maanka kugu haysa naf jacayl ku maamulo aya abid ku maamusta ona tahay miday doorato maalin ku ilaween kana marin mikir oo inta maanka kugu haysa maanka kugu haysa wana mala awalina xiskaad noqote moodkiye muuqaaga oo qura ka shuub milka saaraye ku maxsuum qalbigan ka martiyay nolol macaankeele mana mala awalina xiskaad noqote moodkiye muuqaaga oo qura ka shuub milka saaraye ku maxsuum qalbigan ka martiyay nolol macaankeele smogi intaad maqante kale midigtayda murugan dare ne marul ifurmagantada dunko marxatiya ku idhiway waadi mirataaye meena noloshu hay yeelate fuli murad hayagan ku mahsane muhashata haya maya kam sugayo rachu wali malaystahe adigo iftin muchin kara madaw haya quri madaw haya quri wadna hayagan ku mahsane muhashata haya maya kam sugayo rachu wali malaystahe adigo iftin muchin kara madaw haya quri madaw haya quri manaladu habinki darar hadalkad wa moge bamoochadaad leedahan soo mirka ayaye maxaad dheerta dumar ku inta ku malmalay ruuxda mana la duhabinki darar hadalkad waa mooge kulba moochadaad leedahan soo mirka ayaye maxaad dheerta dumar ku inta ismogi intaad maqante kale midigtayda murugan dare ne marul ifurmagantada dunko marxatiya ku idhiway waadi mirataaye meena noloshu hay yeelate fuli murad smogi intaad maqante kale midigtayda murugan dare ne marul ifurmagantada adunko marxatiya ku idhiway waadi mirataaye meena noloshu hay yeelate fuli muradkayga